Shots. Buddha's on your path.
Whistler dancer.
Rest in peace, old niggas. Hallelujah. Rest in peace, my homie. Rest in peace, my.
Oh, yes, sir.
Sitolimpenda na yeye alitupenda ila Mungu Baba kampenda zaidi nenda kamanda kurudi kwa mchanga kikimbili kikifo imepangwa yo bora ungejua weza kungetuaga ila ghafla tu unatumiza yo watu analia machozi wanayamwaga mondoka jana tu tushakumisi friend kosa tension kicheke caption minaba kehoi walivyandika harapi umekwenda swaiba Situlimpenda na yeye alitupenda ila Mungu Baba kampenda zaidi nenda kamanda kurudi kwa mchanga kikimbili kikifo imepangwa yo bora ungejua weza kungetuaga ila ghafla tu unatumiza yo watu analia machozi wanayamwaga mondoka jana tu tushakumisi friend kosa tension kicheki caption minaba kihoi walivyandika Maremu alikuwa mtu wa watu yote kutokana na roho yake alipendwa na watu wa rika lote sababu vituko na ucheshi wake kicheki mtandaoni nageuka pembeni mimi sina nguvu machozi yananitoka nakosa tension kicheki caption mimi nabaki hoi walivandika RIP Basi simeni bye bye, asera bye bye, kwenunda bye bye, amuni bye bye, amujua uki bye bye, ambaba kaya bye bye, wesi yomuka bye bye, ya baba bye bye, ambaba stati bye bye, bye bye, wesbata bye bye, janelo bye bye, aduli saru bye bye. Maremu walikuwa mtu watwe.
Nadia